Soda mkunywe, tangu jasa na mchoke bure, tafuteni